OscarBoyMusic.com.
This is OC.
Una bonge la shundu, uwe mtundu, unavotamba kama ngombe mwenye nundu.
Mbalingu na mapozi yako, vina ni mwaga jasho, nikubali niwe wako, hey, ntakupa ukitakacho.
Na yo, kisimama.
Siamini nachokiona, nataka tuwe pamoja kama Fiki Zoro Kona.
I'm a playboy,
call me Maradona, nikupe na zawadi ya kitenge cha kushona.
Wogopa kina Sagaro, wasije kupiga ngwaro, na mimi natupia viwaro, ili usije kupaga wana masharo.
Mada!
Na yo, kisimama.
Jinsi navyotamanisha watu, ukitingisha kidogo nyuma, imejaa imetuna, inavyonesa kama kitanda cha chuma. Mwendo kanasukumwa, imejaza kote mbele. Everybody stop, step on it. Now baby don't stop, talk to me. Watch.
Na yo, kisimama.
Na Baba Yaga, it's a 9-6, baby. It's how I work out.
Free Nation.